tunaambia chairman wa IEBC juu sasa yako katika ofisi na commissioners, jameni, wekeni mipango sawasawa, kujitayarisha mapema, registering new voters, kuhakikisha IEBC kwa sawasawa, juu tunajua hiyo wakati ikifika miaka ingine mbili na nusu, hii wakora, hii watu ya fitina, those who are preaching anarchy in the Republic of Kenya, those who are terrorizing the business community, wale wanaenda wanapora mali ya watu, wale wanapora supermarkets, wale wanachoma the investment of the Republic of Kenya, of the people of Kenya, tukutane na wao wakati ikifika, wajue watu ya Kenya si wajinga. Wajue watu ya Kenya si wajinga, ni watu ambayo wanaelewa sawa sawa.